I'll just care about her. I was just scared by him.
He's only known to have the best of the best video mixes.
DJ Thick Nick.
Siku izi muna nita.
DJ on a legendary Hajari.
Mini one time kina kamara.
SW the DJ. DJ Thick Nick.
You are the real winner. You are the master.
Hush up the place, cause you know we burn it.
If you wanna rock him with the best.
Licking the flanny premium, but it's licking me nothing.
We are
Napenda ku stay low. I'm into you na wewe si day low. Kupigana wezi fanya juu blue. Kaa ukujua niko sure na you know. Punguza mdomo napenda vitendo. Mini mkali kwa kila kitengo. Wali kubali nwakilishe ghetto. Tango makasi kikirunda hadi ghetto ni liriko.
Ati tupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ati tupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde.
Round 20 kiss or 20 round 2. Na kuna day mana dice come to. Pitisha your glass watch it come through. I form to kupanga ili kwa impromptu. Sitochi na goma ni noma. Utaanguka wacha kunisoma. Nitazilipa mbona unagoma. Before any hoes lazima kabroma.
Ati tupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ati tupa kutupa juu ya meza matupa.
Now hear this.
Now hear this.
SW the DJ.
I take a tool, 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 power sama. And if you head to a nip and back a brain, baby choke me na let him back a chain. Hindi yake solo high is you bring the chain. Hey,
yeah. Still made in one color.
Easy bring the thing. Hey, I take it to some addictive man's always he live without. I miss how what he talk as if I live without. Ha. Let him run us out. Time.
This how we party in a holiday. Nikila siku kucha.
Magic senga jet.
Nisijo.
Kama sauce, ninge boss, ninge
boss.
This how we party in a holiday. Nikila siku kucha chisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Uskinda kula mbi. Christmas, nam kuje shere, nam sko sepia kuje na
SW, the DJ.
Peace, uskinda kula Christmas, nam kuje shere, nam sko sepia kuje na kipa. Napika shero, no kuto mepika maskipas. Bali kwa shero, kipa tamchele pie meisha. Unaza sema tuegele.
Sini kawaida ndani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki mato nyanya vile nimechoma.
This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Jackie, musini teko nyubash. Namna budget ya magode. Sili vok tembia na kasha. Taka majosi zote. Ngori niskatiwa. Ateri joni nyote. Naka weni wakwa. Weni wangu sa zote. Vidifanya kuku sana. Wego na kutemusha maji. Kuku mango tumia na watu wa raushaki. Sikiza vile naikula dwengi.
Sini kawaida ndani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki mato nyanya vile nimechoma.
This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha.
Ongeza hewa usinyonge.
Holiday kabla wakati ujaisha.
Tunawapa mabionge.
Hini masakopi wana role play. Kuja na ripple I am the new wave. Ini ninja ego bonge. Yes, mkumkori baduda keep change.
Now, here, yes.
Good boy, honey, good boy, honey, good boy, honey.
DJ Fitness.
Good boy, honey, boy, one time. You too sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading up a fry sick on ja. Ha, live up when I shanga. Bro, nini hiyo umeva, swaga bala. Nikishika mic, pala madem wana swalalala. And I'm only getting started. Crazy not retarded. Rufus show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hard cake, got the looks from my daddy. Phobia yangu ni kufa msoto. So I'ma go hard, come a punch ya kushoto.
Bonge, bonge. Ongeza hewa usinyonge. Bonge, bonge. Tunawapa mabidonge. Bonge, bonge. Ongeza hewa usinyonge. Bonge, bonge, bonge. Tunawapa mabidonge.
Ni yule headmaster karibu darasa. Karibu darasa.
Moyo na pasuka DJ Fitness.
Ni yule headmaster karibu darasa.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniro. Kama ni mapenzi. Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniro, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, watoto tukiwalea. And we grow old together, baby. that's my prayer. Cause you make my heart go pop, pop, pop. You make my heart go pop, pop, pop. You make my heart go pop. You make my heart go pop. You make my heart go pop.
Heshima yako kuna wakuiva. Sino chekete chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kuenda wapi, weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio my pains, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, eh. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wakosi na ujanja. Wakosi na ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kuranda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina taba.
We are Q-Drove Entertainment.
I say, baby, wendo nanifa, kukuwacha siwezi, wala kukukata. I say, baby, oh, wendo nanifa, kukuwacha siwezi, wala kukukata. Niliku omba, baby, wanami, baby, I'm your darling, uliku bali.
Jetli, pigia Jackie Chan bana. Wambi leo tuna mbogi yako rombo sombo.
Kwani neje bado bado. Kwani neje bado just get it. Kiche kama kama just get it. Kwani neje bado. Kwani neje bado just get it. Tingishi zoma.
Like my Facebook page SWTheDJ254.
Yoyoma siri kama gode vile na kuchoma siri kama mbukura dansha soma ba do 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 do
hapa kila mtu ako na kutu. Shika wako mimi shike wangu mtu eh. Acha kipusa basi mimi kubusu. Achika mtu zitoke tu dance hadi shoke. Na usiogope mdogo tuziondoke. Mkate nsake npate nchote. Na ihadi koste miwesha ni note. Na kuwa gafete tuende tuendete. Sharp kama shete jibambe sitete. Si leo nisikia komami. Kama mtu kawatoke kwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back. Chati. Kwani niaje bado just chati. Tingishi zo mara matiati. Mikono juko napenda matiati. Right, left, atiati. Kwani niaje bado just chati. Tingishi zo mara matiati. Mikono juko napenda matiati. Right, left, atiati. Atiati. Tingishi zo mara matiati. Rumba soko kona zo matiati. Matiati. Tingishi zo mara matiati. Rumba soko kona zo matiati. Mambo Lucy napenda koka pusi. Kakueka brown sana sana duke uzi. Kakona tunyole tu soft kata uzi. Nikarefu sana miuka pima gana uzi. Na venye kuna joto suka tuenda ni ya kamizi. Najoka na skenja hajabonya kutoka juzi. Mindo na kutana awengine Johnny Puzi. Awengine Chucky. Atini ngware mdogo mdogo nikipiga bag. Kamsupa kakakam kakadeke hak. Kakadei nipige maji mbake chekwa jack. Mdogo mdogo tukicheki movie ya Snoopy Dogg. Chucky. Kwani neje bado just yati yati. Tingishi zo mara mati yati.
Oh yeah.
Mikono juko na
wena mati yati. Atokwe mtamu wajewezi chikula.
Hati yati.
Peana,
peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana, peana,
zao zigi zao zao. Kam kam nikupe tuki nyao nyao. Wow wow kusema kweli nime mbao mbao.
This is DJ Vic Nick.
Zao zao zigi zao zao. Kam kam nikupe.
Peana peana.
Zao zao zigi zao zao. Zao zao zigi zao zao. Kam kam nikupe tuki nyao nyao. Wow wow kusema kweli nime mbao mbao. Pao pao kaa kuna die hao hao. Aye. Boom boom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Unachocho bado na mashenani hands. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
DJ Fitness.
Wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwa mba nimemea pembe. Bauru mujitupa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Suramba na watuwa teke.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Rumors ilianza. Alejandro na Trey Songz ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopa tala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Sicheki, sicheki. Sicheki venyo cheki mini msexy. Sicheki, sicheki. Sicheki ati ndozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Anakai mingi mangoko wa mebleki. Nimetokia kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapenti mza majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu.
Nikona kudu dudu toa kudu.
DJ Picnic on the ones and twos.
Unolikite puka, uwezi kutembea. Masai rukaruka. Unolikite puka, uwezi kutembea. Masai rukaruka, analinenekea. Chumba nipone shuka, unina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga. Mungine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga. Unola wima wima, ninatokea Kongo. Sinorile kwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 nina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uza migando kama hautaki.
Uno,
upinde kama unakanda chapasi.
Sema uno,
sirizo mbusha hati kwenye bati.
Uno,
mangate, basi kata tarakibu utibu. Usijepata ajali. Unola chibu chibu, nina mkondesha zali. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukena diarasi, kuna faribuba. Ah, popote wanalimwaga. Yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga. Uno ndo linalegeza chaga.
Uno
lina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba.
Yani a
SW the DJ.
I don't want you. Need you this time, I want it. Don't want my winnie. Your love, they do me. I winnie winnie wanna wanna your love they do me one time. Oh my, I'ma get the mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say now winnie winnie wanna wanna your love they do me this night. Yeah, I need your grace. Me never regret. My love no get shame. No matter the case. But my music keep me bass. My sweet sweet bass. Say my love no get shame. For you all day.
Every night, every day, every day. Me go need my baby to call on me. Close to me. Yeah, yeah. Body time. When you wake up in the morning, man, I did
buy you side for me. Make you fall for me.
SW the DJ.
Baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula sindano, kapita faras. Ndogo pango, amelo wa bahari. Tundula sindano, kapita faras. Ndogo pango, amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauro flani ya kimanga manga. Anajua yani moto fire. Fire, whoa.
Mashobi na mavudu kanchanga.
When you do me that, do me
thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, till you do me that thing.
Job as you get to my bema. Young come when you're winning a whip on my cell. I'm a singer. Job as you get to my bema. Young come when you're winning a whip on my cell. I'm a
singer. Baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Baby, you got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough.
Chupa na ngoma kigonga mina cheza na dhuda yo. Ngoma ni kazi tuliza yo pupa. Panguza kamasi na miguzi na tupa. Cheza na yo beat ndo usikie kadoba. Na wale ubonga shit wale wakujichocha. Lyrics bila haya ndo yako moja. Unakapa ngakai kusina gongwa. Badito wa shada na uwashe kamoja. Macho ziwe kalazana tena kwa muda. Wanacheza na mongongo tumejaza wa super. Biga king na rola hii tawatesa kwa bukla. Unataka ngoma zi ama ngoma kama hii. Ngoma kama hii ngoma zizi. Unataka ngoma zi ama ngoma kama hii. Ngoma kama hii ngoma zizi.
Sanitake mimi timi na idai. Nacheke kwa masubaruni mingi na daimai. Lazima jwe nataka lazima ni baimai. So kuna kitu na baya taka maya na idai.
So baby bossy tondiko tondiko. Mami tondiko tondiko. Wetu tondiko tondiko. Kitandani mina kamkuli. Tondiko tondiko. Mite tondiko tondiko. Mite tondiko tondiko. DJ Vic Nick.
Pika pika ringa. Lima lima pika mimba. Chimba chimba pima.
Bas bas choka mana maringo miu penda chapa na tarimbo miu chapa chapa na nakanya gara mwaga bila ta permission miu chapa chapa na nakanya gara mwaga bila ta permission.
Anapenda kuziwasha kakuna kiroma kwa mbulu
luku washa kitukulu.
Anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroga. Nganga za sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara. Monday, kuni daradara kipara gizani. Kuni gwara gwara kanjwanga. Kuchapa, kuchapa, kuchapa. Kakanga, kupanga, kumangwa, kupangwa, kumangwa.
Bas bas choka mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bila da permission.
bila ta permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission.
Siko kinenge na misi brayo, anika kinembe no ni meze na yo. Baby shota na kuapa madabo, kula ni mahaga migumeza inayo. Cover the face, destroy the base. Kamatales and girls are straight. I'm at the base, I'm all got this. Malik wa Malik, you want the bass.
Bas bas joka mara maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission.
Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nijo. Chuchuma kama vile unafua. Chuchuma kama vile unafua.
DJ Fitness.
Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga. Chuchuma kisha. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma kwenye mlima kidonda yo. Katoto
moto mo
moto moto
moto mo
bye bye koko
moto mo
joto joto
moto mo
kamata ukuta shuka mpaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
owe owe
kina dada mko wapi
owe owe
basi muingie kati chuchuma chuchuma Kimbao mbao, tukunyema, pilau lau, nipe supu tena, mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya, basi nipe za kichina,
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee,
Mzamba,
viuno vya kusigina,
Mzamba,
fanya kama Jet Li, navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa hito, na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. Aika toto
moto moto
moto moto
moto moto
ai bai koko
moto moto
joto joto
moto moto
kamata ukuta shuka mpaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
owe owe
kina dada mko wapi
owe owe
basi muingie kati chuchuma 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 chuchuma
chuchuma speakers on, turn this motherfucker up.
Waga bad boy tangu class 2 nikiwa form 2 nitekana kwa loop please akanipea panwati nioshe staff room
wacha nikulame lame wacha nikukeme kebe kebe kebe
yo singa sana hapo utatekwa mami si atina chocho utatekwa utati ngoma noma ni de bazenga dadi naifanya vi easy rahisi nani easy kama do re mi do re mi do re mi Dore mi kama dore mi dore mi dore mi dore mi ah eh e o u Brida waga bad boy tangu class 2 nikiwa form 2 nitekana kwa loop insi akanipea panwati nioshe staff room jaribu vile utaeza boro usidoz mapema alafu after mate usike kitong kwa meza kieja ni ya mabati basi kelele sitaki fimo jo mzito hata itoshei kwa kaki vile ngoma inatuna wacha isonge karuma moshi ndani ya medula kasi fila sauna kani ganji misi nasi ntakuteka tuna luga kani sura we huna jo misi jali ntakukumba tingiza yo taku dogo dogo na doido landia tingekeja ndakuingiza tana di Hero Brida utero wa Kenyamu na mastingo Yoni nyonya sana menigoza Vic Stingo Chiva sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Ngoma noma ni de bazenga dadi Naifanya vi easy rahisi nani Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Easy kama do re mi Do re mi Do re mi
nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe, wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza nito wakutu ndani ya Vera. 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngwati na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaka tena.
SW the DJ
Alejandro, Zadi Fatela.
You can be my baby mama. Wanna
bad
girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya,
you better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya, I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull it right behind it. Feel a wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you one love. Say you only wanna top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. In there, hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips.
When I'm done,
you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, baby, oh, baby. Show my chin, baby. Oh, baby.
Where mama?
Pepete,
I pepe,
I pepete,
I pepete, ukichutama.
Pepete, I pepe, I pepete.
Kenyan boy, Kenyan boy, yeah.
Mama kamba banani loa, mama kamba banani loa, mama kamba banani loa. Kosi pene kata paloa, mama kamba banani loa, kosi pene kata paloa. Mako, polo, why mona abi on the daily? Mona, I be on the daily. I keep a distance. I cover distance. Oh, oh, I keep a distance. I cover distance. Oh, oh.
Skia hii.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho.
Squeezy what you wanna, take the money. Show me gym with a kukosti.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hit, the more I make more billions. Yeah. Witcha man, chili man. Niko omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mbaki sogo. Amwaka huu atutaki shobu. Atucheki na kima tusijevuna mabua. Ukikosa heshima ujue na kuzingua. Mke nampa pesa we unaleta maua. Saa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba bananiloa. Kozi pene katapaloa. Mama kamba bananiloa. Kozi pene katapaloa. Mako, polo. Waimona abi on the daily. Mako, polo. Waimona abi on the daily. I keep a distance. I cover distance. Oh, oh, I keep a distance.
Distance.
I cover distance. Oh, oh.
Started from the bottom, now we here.
Started from the bottom, now my whole team fucking here.
Started bottom, bottom, here, here. Tuna zip make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu singo jena. Na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetema.
kote tete mama this dance down paka Wisconsin paka chicha vista paka tweet
yo I'm a ghetto I'm a hero call me Wheeler check it still on a cool on me a bila zero check sasa naito hero read between the lines hater I'm a hooligan this shit is flammable you better run
Bama kamba bana niloa, ozi pene kata paloa. Bama kamba bana niloa, ozi pene kata paloa. Mako, olo, wai mona abi onda daily. Mako, olo, wai mona abi onda daily. I keep a distance, I cover distance.
They're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady. I've been with that KK, and I ain't talking Betty. But money never rule the man. The girl don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure when those that I pressure and those that I tasha, that event guy Fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to flow this. They won't try to flow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this. It's never popping for them. Drop it like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Want to fool a fool? They love the way I raise the bar to the roof. I've been feeling more than Mbulu, harder than a move on. Run the track like a road run. For some time, but we're not done. Keep a distance, it's a mud, mud.
Mama kamba banani loa. Ozi pene kata paloa. Mama kamba banani loa. Ozi pene kata paloa. Mako, ulo. Wai mona abi onda daily. Mako, ulo. Wai mona abi onda daily.
Kamate apakatwe marinate after mpaka kwake na kama yani daste mini jipate kuna fomba sisi tufike tusifike mapema ndio tusipike sidhani kata lala si kesho ni D-Day juu nikipitwa na fomba kunanga replay hey
mash up the place cause you know we burn it
mamuri wako ndaka spana si maboni
hey si kesho ni D-Day juu nikipitwa na fomba kunanga replay
Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up.
Yeah.
Vibes on vibes, yeah, we burn up.
Yeah.
When the party at, I'ma run up. Going all night long till sun up. Going off like a rocket launcher.
Yeah.
It's the vibe, yeah, you like it, don't you?
Yeah.
Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up. What to do, I just wanna kick it with a crew, top of the world, what a view, pretty girl next to you, tell her she can come too, like, yeah,
party after party,
yeah,
party after party,
yeah,
party after party, after party after party,
yeah,
party after party,
yeah,
party after party,
yeah,
party after party, after party after party.
Kijana Legendary Hatari. Kijana Legendary Hatari. Kijana Legendary Hatari.
Fanya kama unacheza isokoto. Oh yeah. Binyuka basi isokoto. Yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Oh yeah. Binyuka basi isokoto. Yeah.
Binyuka.
Isokoto. Maria ni kuonge mahela.
Minataka hiyo dede Popote ni kukamata Uli ni bake mati Minataka leo ujibam Besonga ni kupakata
oh, yeah. Fanya kama unacheza isokoto oh, yeah. Binyuka basi isokoto oh, yeah. Fanya kama unacheza isokoto oh, yeah.
nyuka binyuka basi so good. Tingisha minganza ukitete make. Safisha kiwanja inoboma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze my pressure. Baby do me coconut, sokoto. Ikune kama nazi, sokoto. Ikase kama nati, sokoto, 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 sokoto. Baby do me coconut, sokoto. Ikune kama nazi, sokoto. Ikase kama nati, sokoto, 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 sokoto.
Let me tell my tale, baby, baby. Baby kakarate, baby, baby. Ani baby bate, baby.
Fanya kama unacheza isokot. Binyuka binyuka basi isokot. Fanya kama unacheza isokot. Binyuka binyuka basi isokot.
She did say be younger day, 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 day. Say be younger day, 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 day. She did say be younger day, 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 day. She did say be younger day, 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 day.
Vicky Bundes.
A for apple, B for boy, C for guy, D for da-da-da. Aparan moja aita tosha labe wende zile za boy. One plus one, 2 plus 2, 4 plus 4, enda kukemea kiro. 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, enda kukemea kiro.
Yeah, know you see me, man, I'm looking really pretty in it. Green truck while I'm rolling through the city in it. Got away with the talking, man, I'm really with it. I don't say too much, but I really light it up, up, up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love, 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 love. Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name. Problems on this speaker, baby girl, tell them to say. I'ma give you super loving each and every day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day.
Tuki
kimboto harami moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapopo itabidi ndio nijenge kikoko ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio sani zile mnono na sikonde kama 40 itisha zote akirombosa ongeza toki
pigwamboko 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 ni mchezo ni harama pigwamboko 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 ni na rungu na nitamba.
Certain brief, no wasting time here. Happy mutare been wasted. Time na move we save wakati. Masani ya breakfast jumshani tea. Short on sit console na shinski. Nik exalerate console wa fiki. Baya mina kwa gab tricky. Hapa bana niko kazi ya pana pick me. Twende faster ama slowly. Wapi dance movie if you know me. Changa mka usi slaky. Sifo mzi ukuza ka kila wiki. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Kameshika washa fire. Wata hepa, wata guaya. Ilisha washo mimambo mbaya. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing west day. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jumshani ki. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing west day. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jumshani ki.
Haya haya, nimekuja kwenye mic. Mina tesa nina hype, niko chingri niko high. Nina vela zina die, nimesani fully fine. Ukidai joku nyanya niambie mkaku. Pidi wangu pale ndungo joa pindi joku chai. Anapenda joku saka, anapenda money fine. Anapenda vitu fine, pia wale wamevai. Kila siku kwenye shady tukidai joku rise. Mina sikia mkoba wangu, anadai goodbye. Anadai good vibe, nina mada nimekala. Svasi yangu imedai, imeisha, imedai.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing west day. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jumshani ki. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing west day. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jumshani ki.
We are Inahuma, but it abidi uzo eh. Inahuma, but it abidi uzo eh. Inahuma, but it abidi uzo eh.
Gospel imekuwa industry, manabii fake wana spoil ministry. Imekuwa ngumu kuelewa bila MC. History ni tiki, natia bidiki mziki. Hili watu, wajua uondo kamili. Piki piki na wabeba, gurudi nyuma. Manze sita kubali, alikuwa na ndoto kuwa star. Risasi, isa mungiza gizani. Alisoma bati amekosa job, anakula madumbo, amekosa tumaini. Nikamdet, akanipenda kumleta home. Manze akanipenda nibeba na mchadet ya siku moja anakam na mabese maze amewabeba.
Inahuma but itabidi uzo eh. Inahuma but itabidi uzo eh. Inahuma but itabidi uzo eh. Inahuma but itabidi uzo eh.
nimeuza ata shamba kupata job kibogoyo kuuma chuma niko na shop amekam akakopa si food but daily chote anakula ukiwa do nika uko na kijiko hawa madenge daily unawajota na piga show badala kujengo madona pewa tisho nipige luku mtani jisho nadai kupari na sina kakiru kwa boy dani ya miniskati kukashika sini ngori na vile kuna njeve sina kesi kwa koti odi akubisha before pige koto najita songo kwa kichwa style ni punk embe dodo kwa chunzi kaiko young kimbele bele na kwa chuo when ni last when ni rast na daily unashinda buja
inauma but itabidi uzoe inauma but itabidi uzoe inauma but itabidi uzoe inauma but itabidi uzoe.
You are now rocking with Africa's best entertainment unit, Qtro Entertain. Qtro Entertain. Qtro Entertain.
If you think you're close, then it's time for the best unit in Africa. Qtro Entertainment Unit. Qtro Entertainment Unit.
Kosiradi nipate nimechill na kabinti. From the mini, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed nimeplexi. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice. Zime nice, zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Asha tuwa top, asha nikalia lap.
Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Me, nimechele na debak. Juu watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, bavenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back, akienani siokoti. Niko kando ufa na kelele ya mboki. Kama ni mgori, basi kesi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high.
Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
This is DJ Vitnik. It's time for the takeover.
Julius Sailas, KRG na DJ Lighter.
Jesse on this.
Sailas, kuna vitu zijai tuacha. God stroke na mafans madem na shada. KRG na DR makuta waka. DJ Lighter wako roke kistim ya jabos. Niwaitie mtu next mwenye tawabamba. KRG wana mwitu na motangari. Kanidam ajawai ya kungangania. Togi wao ana watengeneza ngangia. Zambas, zambas, ana ana wanyandusa.
Nyandus, nyandus.
Nyandusa.
Nyandus.
Ana wanyandusa.
Nyandus, nyandus.
Nyandusa.
Nyandus.
Eh, hey, ni bebe, mimi wako baby. It's Friday, tena sema payday. Keep at man, kemba wako lady. Madam smoke, tunazita ode. Lingalingaling, school bell ring. The girl dem dem a fight for meeting. A meeting, me a give dem teaching. The bad girl dem a went for listening. Buyaka buyaka, hindi wangu mnoma. Buyaka buyaka, kama suicide bomber. Buyaka buyaka, nimeshika vinoma. Buyaka buyaka, bad man leta leta.
You wait here mtu next mwenye tawabamba. Shell kid wanamwita motangaria. Kanida ajewaye kungangania. Togi wao ana watengeneza ngangia. Zambas zambas ana 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 wanyandusa.
Nyandus nyandus.
Nyandusa.
Nyandus.
Ana wanyandusa.
Nyandus nyandus.
Nyandusa.
Nyandus.
Eh, what the gare. Eh, what the gare.
Eh,
what the gare. The gare. The gare. Eh, what the gare. Mira kuweni the gare.
Oh.
Tuangozo deri deri. Tuza tuza bongi ya kashere.
andwe adudugu we na inati oh yeah yori inati oh yeah we na inati oh yeah inati inati Sailas kuna vitu zijai tuacha God stroke na mafans madem na shada KRG na DR man kuta waka Tijilata wakoroke kisim ya jabos Niwaitie mtu next mwenye tawabamba Masilva wanamwita motangaria Kanidem ajewaye kungangania Togi wao anawatengeneza nganjia Zambos, zambos, ana wanyandusa
Nyandus,
nyandus
Nyandusa
Ana wanyandusa
Nyandus, nyandus
What have we do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a pot of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting be done, nothing I can do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, roll it. Waiting me down, nothing I can do. My baby, my shawty, you the kid. My baby.
Baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, roll it Waiting me down, nothing I can do for my baby My shawty, you lick it my baby
What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, girl Cause I like the way you back it up, the way you go down low And that's the reason they be hating on you, I do Baby, you the baddest Step on the dance floor and show you madness I'll be a king, you be Maria Ernest Shut up at the girl, damn, you are the flawless
Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you Oh, no, no
Like my Facebook page, SWTheDJ254. Follow me on Instagram and Twitter at SWTheDJ254.
First thing in the morning,
we are
when I wake up,
Q-Tro Entertainment.
Look in the mirror, say bitch, I'm fast, 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 fast. Way too blast, 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 blast. Bitch, I'm the fast, 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 fast. No matter why I try, you can never be me. No matter why I try, never be me, never I. No matter why I try,
DJ Fit Nick.
No matter why I try, you can never be me, never I. Keep petting from the side, make me take this blood clot worldwide. Never had to pretend, ten. I'm a 5x2, that's a 10. Never ever beg friend, if they're not with me, me no worry about them. Whoa, blind man can see it. Whoa, so every day I repeat it. I say, first thing in the morning, when I wake up, thank God for life. Look in the mirror, say, bitch, I'm the best, 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 best. Way too blessed, 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 blessed.
On the necklace, I know you like it rough, I get reckless. The way you lick it up, you gon' make me fall in love, baby. You gon' make it hard for the next bitch. Yeah, I'm the best, 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 best. That's your boyfriend, I ain't impressed. Press. Baby, when your body pop the top off your chest, work that body, throw your ass on the bed. Baby, what's the message in the bottle? And we lit tonight, don't worry about tomorrow. When she with me, she feel like she hit the lotto. And when I walk out, the things they gon' follow. Bitch, I'm the
best, 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 best. Blast, blast, way too blast, 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 blast. Bitch, I'm the best, 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 best. Way too blast, 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 blast.
We are Q-Tro Entertainment.
Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta